This is an MUT Radio podcast.
Still, Amanda, I did promise you, we're going to be having an interview. It's Phakamisa Abad Masekasi kakhulu, abantu basemlazi kakhulu, people doing the things, doing the most emphakathini yethu, especially ngoba izolobe sikhuluma about i-youth ukuthi what can you do ukuze uthathe your side hustle and make it a full-time job ukuze ukwazi ukondla umndeni wakhe nawe, ukwazi ukuzondla kwaye wena uqobo. So namhlanje studio joining us, we do have uThabani from the Pizza Guy, the owner and founder of Pizza Guy. Thabani, good morning and welcome to the show.
Sanibona njani?
Siyaphila njani?
Ngiyaphila.
Ngiyaphila. Ewa Moyizeli. Abantu abadila nokudla bavele bemoyizeli.
Hey, cabanga indaba ngesingisi ukuthi kuzovela kuthini ngesingisi.
Hey, and let me tell you something. I've ignored namhlanje studio. Ngoba khona uThabani. Ngiyanichazela mina. So, you are the founder and owner, CEO, everything is a Pizza Guy.
Yeah.
Awusichazela abantu ukuthi kwaqala kanjani, were you vele passionate about cooking, or mhlawumbe yini yakwenza ukuthi uze uthi yazi ukuthini angiwenze lama pizza lawo?
Lento iqale kanje, iqale during lockdown on 2020, ngesikhathi iy'tolo ey'ningi beyivaliwe. So eyi uyabo besingenayo access yokuthi sihambe siye ey'tolo siyothenga lento esifuna ukuyithenga ngaso sikhathi esifuna ukuthenga ngaso, you know. So kanti kuyikona vele ukuthi nami ngumuntu othanda isikhathi esiningi ukuba sekhishini. So mangithenga mangisekhishini, no, ukuthi mina othi ngenze something new, different, you know. Because vele asisakwazi, asinayo access yokuthi siye ey'tolo siye ema-restaurant siphume siyodla.
Uluthiwe futhi.
It was before looting. Yeah. It was during the lockdown, late 2020.
Yeah,
2020.
Yes.
So it started about two good things. Now, getting pizza kaya. From nowhere, I no experience. Angaza ngayenza ngaphambili, so ngaqala nje ukuyenza. So ngithema ngiyenza ke, ngase ngiyayenza ke, ngahlula ama measurement lendlela ngihlula ngawo kufla wabamningi, so ngaenda pa ngenza u5 for abantu basekhaya.
Yeah.
You know, so sayishutha ke, sathi siyayiposta on social medias. Baqala ke abantu bangibuza ngiyithathaphi mini pizza, because it looked exactly like ipizza nje, like la so kwathenga
thini,
you know. So abantu baqala bangibuza ukuthi ngiyithathaphi, you know, baba bafisa ukuthi ba kwasho bona futhi abantu la on Facebook ukuthi no face yazi bese sicela usenzele soyithenga kanje. So and then ngaqala kanjalo ke,
because akuthwalekile ukuthi usona umuntu esilisa ebusy kitchen. Yey, balibalekele ikishi. Mina as brothers and cousins, khona nje mina ucousin wami akadili nje nebhodo, ugcina ngokudla ukudla. Mase sipheka phela mfowethu, akwazi ukupheka. So it's really, really good ukuthi sinabantu besilisa njengamanje abathi yazi ukuthini, mina ngiyibambela ibhodo ngiyiphekele, yabo. But I want to know as well, usushilo ukuthi on social media abantu reception yakhona was very good. Because when at the time uposta wangakaqala ukudayisa.
Ngangaqala ukudayisa, ngangiposta nje lokhu kokuthi lokhu just to create a content.
Nje,
yeah, content lokhu esijwayele ukukwenza nje.
Ukuthi nina niyadla ama pizza thina asisivalelekile ngapha, yabo. So and I know ukuthi a lot of businesses aqala ngo 2020.
Yeah.
Abanye babevalelekile, yes, but abanye bathola amathuba okuvula ama business, you know. So uba wazi kahle ukuthi khona into ongeke uzithola. Bona nje mina, my sister uyabhaka. Hayi, wayibhaka ke lapho. Uzoya usola pistolo. Hey, bolondo le. I-reception ke kyabantu on social media bayithanda, but ekasi emlazi, because when I was emlazi, right? Bayamukela kanjani abantu le? Bayithanda i-idea noma benza njani? I-support nje bethenga impela.
Even namanje i-support nje yabantu basemlazi, ngeke ngiqambe amanga, ngeke ngidlale ngawo. Ngizama ngokusemandleni ukuthi ngiliphakamise ikasi lami omlazi.
Yeah.
You know, i-support abantu abasinikeza yona and baphuma ngayo yonke indlela abantu basemlazi bezothenga ipizza, you know. So nje, yeah.
So ngicela ukubuza ke, let's say ngikhona, because you know, we are a campus radio station, right? Khona ama students land and yeah, zima phakathi abantu abafani. So ama pizza wena uqala ku malini mhlamba kusazi nathi ukuthi hey, yazi mengilambile la emsebenzini uthi ngishone khona ngisho ukuthi ngino 100 rand ngafika konke ngathola. Ama prices a range kanjani?
Ama pizza ami abeqala ku ngiqala nje abebeke olaji bodwa. So and then it came to a point of which ngingazi ukuthi I notice ukuthi kunabantu abanye abekade from previously bebeyifanela nami, which I understand ukuthi abanye babo abathatha entweni, you know.
Yes.
So and then sesiqala ukuthi si-add o small no medium, just ukuthi accommodate wonke umuntu, you know. Yeah. So ama price amaqala from 50 rand u small wami lo, And then give me no media more 18, give me give me no media more double layer 120.
Yeah.
Besokuba ola chike kon la chwa 130, kubi nekube kon la chwa double layer 180.
Oh, okay. Sure, see, your prices are really reasonable, hey? Woko muntu ingakwazi ukuthathenge kona 50 rand, kona 180. Kukwena ukuthi phase lakho liyangapi. Nokuthi futhi ulambe kanganani. We need to tell people ukuthi abangacabange njalo imali mebelambili. Mina, one thing about me, ngisho kuthiwa ngise no 100 rand ukugcina mfethu. If I know ukuthi namhlanje ngifuna ukudla kamnandi and ngifuna ukusutha, ngizospend abantu 80 rand kusalu 20 rand.
Yeah.
That's just what I do. So people should do the same thing as well. Muzo sengathi wena nje wayifuna le pizza. Lalela, thatha le mali yakho ugcine. Unkulunkulu uzolakha. Ukuthi kutakalani, bazisuka lapho. So ama trading hours akho kanjani? Nokuthi futhi where exactly nomlazi la singathola khona?
Ngiqala ukusebenza bengisebenzele ekhaya. Which abantu abaningi bebengena access yokuza khona cause indawo ibecashile. So umuntu mayefuna ukuza bengiqale ngichaze ukuthi ha uzongena ngo left uhambe straight usa to right kanjalo kanjalo kanjalo. So but njengamanje sisebenze sesikunyola location entsha sisebenzela ka V eMarobotini by the bus stop eceni kwa kwese Linda, Linda driving school, yeah.
Oh, ngabon, yeah, singabona manje lapha eMarobotini kwa V. So,
it's fully branded nje indawo nje
ngeke
uzuduke. Ine logo ngapha nangapha enkulu nencane, you know.
So, kulula ke lapha, and especially ngoba vele ku main road mangokuthi to highway. So, akekho umuntu uzodideka noma ubani osuka kuphi, whether usuka ngale ko MNR noma usuka ngapi, uzomthola u the pizza guy lapha. Kwa V. I want to know as well, Ugutige, since you started, what are the best moments with Journey Yako? I know Ugutu for sure. Kukona, to a photo of chef, yeah, they go through a lot, okay? Because manje, you need to please a banya bantu. But I want to know nje, the best moments of it.
So far, we go no experiences in desinja. Go mean, yeah. You know, personally inja. Ultimate experiences in desinja. You know, otherwise inja. I running a business. I go numzalo.
I go numzalo.
And ngibonile agdalo. I see kundi skatsamahala. But inja, it's just to experiences in desinja. When some loss, you know. Ufunding ama mistake akho cause mina akekho umuntu ongayidayo along the way ukuthi no yabo manje sekwenzeka kanje 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 ukuze ungangeni lo mgodi lona, you know. So ngiqala bengak enjoy konke lokho bengizwa ukuthi yabona manje ngathi ngayeka ngaze ngazisola ngangiqalelani kangenzani vele, you know. But manje it's part of life, you know. Sesathi sakwamukela ngabona sino yazi lento iright iyangisiza, you know, because even nami emotionally and nasemqondeni iyangikhulisa ngayo yonke indlela, you know. So nje iyona into engiyithandayo mina engifundisa yona yonke lento lengiyenzayo.
Ama details wakho abantu bafuna ukufona, let's say I want to place an order ngisemsebenzini njengamanje or sesikoleni njengamanje, I cannot really go there and lean them clamp before, because we all know what pizza takes quite some time to be prepared. But so long, Jana Bantu.
You call an episode 75 for a flavor for my deliveries around Umlazi Ogwa Manje. Even though we are planning on this extend this Pumel Langa Pan.
Wait, you have an app.
Yes, gune app ye kasi flavor 75. So we buy if you want to put me in line, if you want to order, if you want to you download the app yakasi flavor and then uplace i-order lakho kuyona and then bese bayakudeliver la kuphi pizza if yabona isashisa sa fresh ngiyashesha futhi. If kuwukuthi uzosemsebenzini and ubuplan ukuthi no ngizodlula ngiyithathe, uyakwazi ukusifonela or send a message on WhatsApp. Uplace i-order lakho and then bese uyakwazi ukufika uzoyipick up i-order yakho.
Yes.
So inumber esiyisebenzisayo mithi 065-835-7841 angitholakali mina kuyona. So abantu abaningi bavamise ukulondoza kuyona, ithi 065-835-7841. Yeah, ama order nezinye zezinto eziphathelene nomsebenzi, you know. But if futhi ukuthi udinga mina personally, eh, angazi kuyokwenziwa njani. But
On social media, I'm sure ni kona Instagram, but solo njani lapho.
On social media, si kona Instagram @thepizzaguy_nuz, TikTok @thepizzaguy_nuz, on Facebook it's the pizza guy. Unane loko nje yakho uzo ubona wonke ama social media ethu nje ane profile pic ye loko.
Okay.
Ni see the pizza guy.
All right. So, bang, calling for to in terms of terms, I know you will be hearing from us very, very soon. I mean, I get to know you. Just say to know you. Just like MET Radio. So, since we're starting when we're man, just as yes, we are covered. But what do you think? Coming with cut on a phone, we add. Maybe you want to add amanya flavors or ozi nyizi. Do you know? So, as we say, going to go to go be nama pizza, but gonna say no go nyugu the food or just come to land with ama pizza. So, any plans?
Plans for the future, just to just add the pasta and then it's add the ama flavor because it's nama flavors. I think about 6. Yes, ama flavors are masha and then it's extended no size because good about that. I mean, no large your song suits, you know.
Yeah,
so we are planning on extending, getting an extra large.
I said, thank you so much, Sabani, for joining and I'm Shanje. We MUT Radio. Please, about the bamboo to my pizza, I feel to winning up stinging in Mali. Very Mali Meli.
This is an MUT Radio podcast.